tandikire wamu kuba omwoyo omutukuvu
to come that we begin together by the Holy Spirit
atenda okwongera okuwulira okuva eri Katonda
and to continue be heard from God
era ombuulize ku muganda wo
and you greet for me your brethren
omumbuulize bwali
you greet them ask them how they are
era omumbuulize bwawulira
you ask them how they feel
mugamba ategeke mmeme ye
tell them to prepare their soul
ategeke omuntu owomunda
to prepare their inner man
ate ategeke n'omuntu owokungulu
to also prepare the outward man
amagezi ge
their minds
kubanga omuyinza ebintu byonna
because the almighty
ajja n'ekigambo kye leero
he comes with his word today
ngajja okuyigiriza
as he comes to teach
ajja okunenya
he comes to rebuke
ajja okubuulirira
he comes to instruct
ajja okulongoosa
he comes to correct
olwo omulimu omulungi
for the good work
omuntu wa Katonda yenna
that any man of God
alimo okubulwa ekintu kyonna
should not lack anything
olwo omulimu ogwo omulungi
for that good work
ogenda okolebwa mu bulamu bwaffe
that is going to be done in our lives
okuyita mu kigambo kya Katonda
through the word of God
ekitiibwa n'ettendo tubizza eri Mukama
we give the glory and honor to the Lord
tugenda erinnya lya Mukama lyebazibwe
praise the name of the Lord
erinnya lya Mukama lyebazibwe
praise the name of the Lord
tumanyinga tugenda genda okuyingira mu kusaba
we know that we're going to enter into prayer
era nga tukimanyi nga Mukama atugamba ku mulundi guli
and we know that God told us the other time
nti agenda kutukulemberamu
that is going to lead us
alioka tukonnectinge
that he may connect us
ku kusaba
in the prayer
kubanga tukimanyi bwetu ti
because we know it this way
omukulembeze wabanga yabakulembeddem
if the leader is the one who has led you
changuirwa nnyo mangu mwabasigadde connectinga Katonda
it becomes easy for the rest of you to connect
obo connectinga kumukisogwa wamu
or to connect to the general blessing
erinnya lya Mukama lyebazibwe
praise the name of the Lord
nitu agala okusoka okwetegeka
we want to first prepare ourselves
era n'okutegeka mmeme zaffe
and to prepare our souls
no muntu wafo womunda
and our inner man
tetunabayingira mu kusaba okwo
before we go into that prayer
Mukama akwetusubira kwagenda okutukulemberamu
that we expect that God is going to lead us into
okuyita mutume Ronald Hope Witness
through Apostle Ronald Hope Witness
naye tugenda gabanako ekigambo
we are going to share a word
ekyamagezi
a word of wisdom
biche biyinza okulemesa esala yo kubanga ewulirwa Katonda
what may hinder your prayer to be heard by God
oba okuddibwamu okuva eri Mukama
or to be answered by the Lord
omanya abantu basaba
you know people pray
era abantu basaba
and people pray
batukiriza Luka 18
they fulfill Luke 18
the bible egamba anti basabenga bulijjo butakowa
where the bible says they pray always
na yebisere bisinga
but most cases
esalizo Katonda taziddamu
those prayers are not answered by God
omanyiru achi
do you know why
eno yensonga
this is the reason
Yakobo sule soka
James chapter 1
olunyiyo lwoku 5
verse 5
Yakobo esule esoka n'olunyiriri olw'okutaano.
James chapter 1 verse 5
Nayo bango omuntu yenna kummwe aweebuka mu magezi asabenga Katonda atamma awabonna sota kayuka era gali muweebwa olunyiriri olw'omukaaga naye asabenga mu kukkiriza nga taliiko kya kubuusabuusa kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjenge ery'ennyanja eritwalibwa empewo nirisukundibwa
erinnya lya Mukama lyebazibwe
praise the name of the Lord
batugambye bwe bati
we've been told like this
ti omuntu bwabanga awebuse
that if anyone lacks
mu magezi
wisdom
asabenga Katonda atama
let them ask God who gives freely
eyo yesale yokuwebwa
that's the prayer to be given
na yenti wobogenzo okusaba
but that if you're going to pray
olina okuchiteeka mu birowoozo byo
you have to set it in your mind
kitoyina kuba amukubusabusa
that you shouldn't have any doubt
kubanga omuntu yenna abusabusa
because any man who doubts
afanananga ejengo
they appear like the wave
eritwalibwa empewo
that is taken by the wind
kati ebiseera bingi tusaba
many times we pray
abantu basaba
people pray
ensi esaba
the world prays
amadini gasaba
the religions pray
bakabaka n'abakungu bonna basaba
the kings and the chiefs pray
naye ekizibu ekibaawo
but the problem that happens
okusaba buli lwekubanga tekuliimu kumanya
whenever there is no knowledge in the prayer
nga tekuliimu magezi
it doesn't have wisdom
eranga omuntu abuusabuusa
and if someone doubts
esala ezo Katonda tasobola ziddamu
those prayers God cannot answer them
era okubuusabuusa okwo
and that doubt
kulemesa Katonda okwanukula mu ssaala zo.
It hinders God to answer your prayers.
Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
Praise the name of the Lord.
Tiwoba weebuuse mu magezi
that if you lack wisdom
bakugambye genda osabe eri Katonda.
They've told you go ask from God.
Kitegeeza nti Katonda mwetegefu okuwulira okusabako.
It means God is ready to hear your prayer.
Era bakuwadde n'omusingo.
They've even given you guarantee.
Ntitamma.
That he doesn't refuse to give.
Aba agenda kukuwa.
He's going to give you.
Kituufu ekyo.
That is true.
Naye ate batadeka akakwakulizo wansi.
But they've put a condition down.
Tiwoba ogenze eryo yatama.
That if you go to the one who gives freely.
Olina okugenda nga toyina kubuusabuusa.
You have to go without doubt.
Okugamba oba nampa.
That's to say that will he give me?
Oba tampe.
Or he will not give me.
Ogenda okakasa.
You go when you prove.
Jesala jengenda okusaba.
That the prayer I'm going to pray.
Iteke do kubanga ekulembeddwa mu amagezi.
It must be led by wisdom.
Ekulembeddwamu okutegeera.
It's led by understanding.
Erange erimu okuteesa.
There is counsel in it.
Kwe kutegeera.
Understanding.
Nti ebiro n'ebiseera byensabiramu essaala
eno. That the seasons and times in which I pray this prayer.
Esobola okukolebwa.
It can be executed.
Ng'olina okuteesa.
You have the counsel.
Era nga otutte ebigambo eby'ensonga.
And you've taken meaningful words.
Mu maaso ga Katonda.
Before the Lord.
Okutegeerera ddala.
To understand indeed.
Ebigambo by'engeza okwogerako ne Mukama.
That the words have gone to reason with God.
Ddala bigwanidde mu biseera bw'ebiti.
That indeed were they in these seasons.
Era nga ddala by'ebyo ebitegekeddwa okutuuka.
And indeed they're the ones that have planned to fulfill.
Isaiah sura esoko nyole 18.
Isaiah 1 verse 18.
Bible yetuita okujja okuteesa wamu ne Katonda.
The Bible calls us to come reason with the Lord.
Kale tugenda okuteesa wamu ne Katonda nga tuyita mu sala.
We are going to reason with God through the prayer.
Naye Katonda.
But God.
Tulabanga fetubeerawo wano.
We see that to be here.
Ate nga yetaliwo physical.
Yet doesn't appear physically.
Kati Katonda tuteesa naye tutya.
So how do we reason with God?
Kitegeeza gwe asaba.
It means you who prays.
Obeero tute position iyo.
You've taken your position.
Kati engeri Katonda jayingira mu conversation.
The way God comes in the conversation.
Kitegeeza nti okwata ebyawandiikibwa.
It means you get the scriptures.
N'obiteeka mu conversation iyo.
And you bring them in your conversation.
Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
Praise the name of the Lord.
Osome ekitabo kya Danieli.
When you read the book of Daniel.
Bible yegamba.
The Bible says.
Tiawo Danieli n'asaba.
Daniel prayed
nayogera
and he spoke
nasaba
he prayed
nayogera
he spoke
iraga matwe nalinga negayirira
and he says when I was interceding
nganjogera
and I spoke
iranga nsaba
and as I prayed
chitegeza chi
what does that mean
bible yegamba
the bible says
nti Danieli
the Daniel
ekitabo oba ebitabo nebimubikulira
the books were revealed unto him
nayo kategere naku Yeremiah nabbi
he understood the days that Jeremiah the prophet
zeyachirwake chigambo cha Mukama
the word of the Lord came to him
kubanga Yeremiah
because Jeremiah
awobo nabbi
he gives a prophecy
nti abana ba Isiraeli bali bakugende Misiri
that the Israelites were to go into Babylon
era bali bakugenda mu bunyage
that they were to go into captivity
elinya ya Mukama lyebazibwe
praise the name of the Lord
kakati ye ono Danieli
now Daniel
ebitabo bimubikulira
the books were revealed to him
already batu kadamu bunyage
when they reached into captivity
nalyo kachitegera
and he understood
echatuleta wano
the reason we came here
bwali bukakanyavu
where the hardness
era Mukama yatulabula
and God warned us
okuita munabi Yeremiah
through prophet Jeremiah
nalyo kategere sale yokusaba
he understood the prayer the kind of prayer to pray
tiyali ayinasoka kwenenya
that he was supposed to fast
era bweyalinga asaba
and when he was praying
gayegayirira
he was interceding
katonda nalyo kamubikulira
and God revealed to him
ebimu kubyo byeyalaba
some of what he saw
ebigambo ebyali ebikulu
the words that were great
etutambuliramu munaku zaffe
that we walk within in our days
ekigambo ekyokubiri
the second word
chetuigira ku Daniel yono
that we learn from Daniel
kabaka
the king
Nebuchadnezzar yaja naalote ekiroto
he came and dreamt a dream
ere ekiroto ne kimubulako
and he lost the dream he lost
Bible yetulaga bweti
the Bible shows us like this
inti kabaka
that the king
nateke ekiragire ekyokutta
that he set a command to kill
abagezigezi bonna
all the wise and
ati singoko unyesa
and what is most surprising
Daniel already
Daniel
nebane bali bamazo fulibwa abamu kubakungu
and the colleagues had already made some of the chiefs
era bagezi abo musaza Babylon
and the wise in the province of Babylon
kati ekiragiro kijanga bayino batta
the command comes and they were supposed to be killed
Daniel yagenda mukusaba
Daniel goes into prayer
ne yegayirira Katonda
he interceded to God
mubikuziwe byama
the one who reveals mystery
atemo kubikule ekiroto
that he reveals the dream again
kabaka cheyera bidde
that the king has forgotten
yasaba tayina kubusa
he prayed without any doubt
ekiroto ne chidda
and the dream was brought back.
So bobo subira okuwebwa ekintu kyonna okuva eri Katonda.
If you expect to be given anything from the Lord.
Nsongezo okusaba.
In the issues of the prayer.
Kakasanti tosaba na mitima ebiri.
Prove that you're not double-hearted. You don't
have doubt.
Prove your heart.
Tikatonda wali.
That God is there.
Ye mugabi wempera.
Is the one who rewards.
Eliaba abamunonya.
The ones who seek him.
Kakati Benjamin terera tugenda kusaba.
Benjamin, be aligned. We're going to pray.
Otegere.
Then you understand.
Tikatonda gogendo kusaba.
That the God you're going to pray to.
Mukozi simufusa.
He is a worker. He's not a magician.
Inti oba amani gayinzo okubula agafuse eki.
That maybe he can lack the power to forge something.
Mukozi.
He is a worker.
Kitegeza omuntu akola eki.
It means the one who works out something.
Mukusabira.
When you ask it from him.
Abanobusobozi.
He has ability.
Okukuwa.
To give you.
Kubanga yeke nyini ya akola.
He himself works it.
Biri muye.
They are within him.
Yabikola.
He is the one who works them.
Wadembo okubira bisa.
He is free to manifest them.
Era Bible etuwadde assurance.
The Bible has given us assurance.
Inti bosaba.
That when you pray.
Tamma.
He doesn't refuse to give.
Agaba.
He gives liberally.
Unto
all who pray to him.
Na yobuzibu.
But the problem.
Gendo kusaba jali.
You go to pray to him.
Ngatobusa busa.
And you don't have any doubt.
Bena no kukiriza.
You have the faith.
Chechigambo cha katonda chilamu.
That the word of God is living.
Atechikozi.
And it's a worker.
Ira katonda ulira.
And God hears.
Chitegeza wimbangezo kumusaba.
It means when I go to pray to him.
Nemugamba ati ayi mukama katonda.
I tell him, oh Lord God.
No yogera naye.
And you speak with him.
Chitegeza aba ulide.
It means he has heard.
Echo kubiri Bible yegamba bweti.
The second the Bible says like this.
Yagaluka kasa kubintu ebyo kusaba.
I want to prove you concerning the prayer.
Tusaba katonda chigala.
We don't ask to a damn God.
Tusaba katonda ataina mikono.
We don't pray to a God who doesn't have hands.
Tusaba katonda ataina maso.
We don't pray to God who has no eyes.
Tusaba katonda omulamu.
We pray to the living God.
Chitegeza tugenda jali.
It means when we go to him.
Aina maso.
He has eyes.
Aina matu.
He has the ears.
Aina mikono.
He has the hands.
Era Bible yemwogera ko misaa 5.
The Bible speaks about him in Isaiah 59.
That
his hand is not shortened. That it cannot even redeem. Redeem
ourselves.
The Bible says in Hebrews 4, verse 13, that all things they are laid bare before him unto the one who bring our words to. What does that mean? God is a worker. God works.
Naye okugenda kwa fejali.
But our going to him.
Ebisere bisinga kwe kutisalako.
Most cases is what cuts us off.
Wolus tugenda nga tetuina kumanya.
Most times we go without knowledge.
Atola la tugenda nga tubusabusa.
At times we go with doubt.
Nga tetuina kukiriza.
And we don't have faith.
Erinya lya Mukama liyebazibe.
Praise the name of the Lord.
Somero nyolo mukaga.
Let us read verse 6.
Tugenda kuyingira mukusaba.
We're going to go into prayer.
Mulinya lya Mukama afi Yesu.
In the name of our Lord Jesus.
Mu Yakobo.
In James chapter 1 verse 6.
Yakobo esula esoka n'olunyiriri olw'omukaaga.
James chapter 1 verse 6.
Naye asabenga mukukkiriza nga taliiko kyabuusabuusa. Kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjenge ery'ennyanja eritwalibwa empewo ne lisuukundibwa.
Omuntu abuusabuusa.
A person who doubts.
Afaanana ng'ejjengo.
Is like a wave.
Eryoku nyanja.
Of the sea.
Nga litwalibwa empewo.
As it's taken by the wind.
Ligenda lizimba ne likka ne lizimba.
It goes rising and going down.
Amazzi gaba mangi.
The waters are many.
Naye empewo ejja n'egavuga.
But the wind comes and drives it.
Bw'atyo omuntu asaba nga talina kukkiriza.
That's how someone without faith prays.
Bw'abeera afaanana.
That's how they appear.
Ne tugenda kusaba.
But we are going to pray. As we have faith,
Katonda gwetu saba mulamu,
that the God we pray to is living,
Mukozi,
he is the worker,
atawulira,
and he hears. Praise the name of the Lord. We thank the Lord so much for preparing our lives and our minds. Let us welcome the word of God through Apostle Ronald Hope Witness and Pastor Samuel Newman in the name of our Lord Jesus Christ.
Yes, you have a Jehovah of Katonda.
Praise the smart children of God.
We bless Katonda oru amachaga lero.
We thank God for this morning.
Kasibire Msumba Benjamin abategese bulungi.
Let me hope Pastor Benjamin has prepared you well.
Kuwa moyo wa Katonda.
By the Spirit of God.
Yes, you have a Jehovah.
Praise Jesus much.
Twaga tukose bulungi akasira kano.
We want to use well this time.
ate okugenda mu maaso n'okusaba
again to move on with prayer
nga bwe twalika tuteeseza ne mukama
as we left it agreed with the Lord
kusinzira kyatugamba ate isule ye 18
according to what he tells us in Matthew 18
olunyo lwe 19
verses 19
ngayogera nga agamba bwati
and he speaks saying this
nga bwe weteekateeka emmeeme eyo
as you prepare your soul
tugenda kuba tuyingira mu kusaba
we are going to enter in prayer
Matayo esule ye 18 n'olunyiriri olwe 19.
Matthew chapter 18 and the verse 19.
Nate mbagamba nti oba bannammwe babiri bwe beetabanga ku nsi buli kigambo kyonna kye balisaba kiri bakolerwa kitange ali mu ggulu.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Mukama waffe Yesu yali katugambye.
Our Lord Jesus left telling us.
Matayo esule ye 18 n'olunyiriri olwe 19.
Matthew 18 and the verse 19.
Tinaye mbagamba nti
that I say that
oba bannammwe babiri
you are two of you.
Yali ayogera n'abatume.
He spoke with the disciples.
Ngayogera ku bannabwe ababiri oba basatu.
Spoke of their two or three disciples.
Ngabannabwe yeffe.
And their colleagues it is us.
Wanga yabagamba oba bannammwe.
But you say that if your colleagues
Tiyagama nti obammwe.
He didn't say that you.
We moneta ba.
If you'll agree.
Naye bannammwe bali.
But if those your companions.
Abali yingira obulokozi.
Those who lend us salvation.
Si chuchayogera kufi.
That spoke of us.
Nti we tuneta ba muli kigambo
ku. We shall join upon every word on the world.
Ne tusaba.
And we pray.
Kitafa ja kuba akikola.
The Father will do it.
Situka kasa nti bali bogera kufi.
And we prove they spoke of us.
Era manyinti.
And I know that.
Olina obuvumu obu.
You have that boldness.
Butwakanya ku murundi guli.
Read upon last time.
Tugenda okuyingira mu kusaba.
We're going to enter in prayer.
Ngatwongera okuyiga nokuteeka mu nkola.
To learn and put in action.
Tuliyokatubeno okukiriza okwogera ko mbalo 10:17.
Have the faith spoken in Romans 10:17.
Tuliyokukiriza kuva mukulira nokuli ekigambo kya Katonda.
Faith come from hearing the word of God.
Era tuzze tuwulira.
And we've come hearing.
Naye ne tugambi wa mu Yakobo esule yokubiri.
We've told in the James chapter 2.
Okubira dda kuri 10:10.
From the verse 14 downwards.
Ngagama nti okukiriza okutaliko bikola kubeera kufu.
Faith without works is dead.
So bitwayigirizibwa.
When we were told.
Ebintu byonna bino kolebwa.
How all things should be done.
Era ebitabo ebyatu bikulirwa.
When books were revealed us.
Twagala okulabikanga tutwale eddaali.
We want to take that step.
Mu Daniel esula ey'omwenda.
In the Daniel chapter 9.
Olunyiri olwokubiri.
In the verse 2.
Nabi Daniel agamba
Prophet Daniel says
nti ebitabo byamala okumubikkulira
after the books were revealed to him
n'ategeera nti katika seera kakutegeeza Katonda biki ebigenda mu maaso
and it was time to tell God what was moving on
wabirawo okwebaza yebaze
thanksgiving thanks
wabirawo okwenenya ingire mu kwenenya
the repentance he enters repentance
wabirawo okusaba kw'okuwebwa asaba awebwe
it is a prayer be given a priest be given
era wabirawo okusaba kw'olutalo
it is a prayer of warfare
nako agende mu maaso okusaba
It moves on to pray to it.
Kubanga ebitabo byali mazi mu bikulira ekyokukola.
Books have revealed him of what to do.
So naffe tubikuliddwa.
We too have been revealed.
Atusomeko mu Daniel yowulire.
Let's read in the Daniel we hear.
Ngabote katika omutima gwo.
As you prepare your hearts.
Daniel esule yomwenda n'olunyiriri olwokubiri.
Daniel chapter 9 and the verse 2.
Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniel ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka. Yeremiya nabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama. Okutuukiriza nti okutuukiriza Yerusaalemi okuzika.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus man.
Mu biro ebyakabaka yali afuga mu Babiloni.
The time of the king who reigned in Babylon.
Ebitabo ne bibikulirwa Daniel.
Books were revealed by Daniel.
N'ategeera.
And he understood.
Okusinziira ku bannabbi baali baawandiika.
What the prophets had written.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus man.
Naye mara okubanga abimutegeeza.
But after them telling him
obusibo bwali nokubaawo
the captivity which was to happen
awamo nokutebwa
together with the freedom to be set to them
namanya bwayinza okusaba
and he knew how he could pray
na yefe nafulwaliro
but we too today
mukifo kino tumazeemu emyaka ebiri n'emyezi kati gigenda mu 11
Unless we've spent 2 years and 11 months now
okugamba nti tugenda mu myaka esatu
we're saying that we are moving to 3 years
na tuli mukifo kino
and we are in this place
ekyo tukyebaliza mukama
that we thank God for it
na yere ebitabo bitu bikulidde ebintu bingi
you books have revealed us many things
ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri
as the word of God is
era okubikulirwa okwo
and that revelation
kugoberwa okusaba
it's followed by prayer
Oluvannyuma lw'okuba ntumanyi bulungi ebyokusaba.
After knowing well what to pray about.
Kubanga tukimanyi tetukyagenda kuleeta kizikiza mu kuteesa.
But we know we no more bring darkness in counsel.
N'ebigambo bitali mu wadde okumanya.
And words without knowledge.
Naye kankawo tugenda mu kuteesa okuyita mu kusaba.
But right now we are going to take counsel in prayer.
Okwenenya.
Repentance.
Okuwebwa.
Of being given.
Okwolutalo.
And of warfare.
Na bulijjo tukulembeza okwebaza ebyakasooka okukolebwa Katonda.
Every day we front thanking what God has done so far.
Kubanga okuva ku lubereberye akola.
For from the beginning is working.
So nga tumanyidde nti ebitabo byatu bikulibwa bwe tulina okukola.
No well the books revealed us how we should do.
Nnyo olwokusatu agamba.
In the verse 3 he says.
Danieli esule yomwenda n'olunyiriri olwokusatu.
Daniel chapter 9 the verse 3.
Nenteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus man.
N'agamba nti nenteeka amaaso gange eri Mukama.
He said, I set my heart before the Lord.
Okunoonya.
To seeking.
Yesu okunoonya kye twasookerako.
Yes, the first we did is seeking.
Era tubadde mu kitabo kya Mukama nga tunoonya.
Been in the book of the Lord seeking.
Nga bw'atugamba mu ngeri essula eyo.
Tell us in the Proverbs 8:17.
And he said,
I love those who love me.
And
those who diligently seek me will see me.
And
told in Isaiah 34:16.
Shall
look in the book of the Lord and read. None of them will miss its
mate.
For his mouth commanded. The spirit gathered.
And the
proof that we saw him. According to what he told us. Jeremiah 29:10-12. He said, when you will seek me, you will see me. You will search me with all your heart. We are the new generation with the full knowledge of God and His glory. And I prove we've reached somewhere in this word of seeking Him.
He said,
prove my heart face to the Lord of seeking Him. After I fought him, I joined on prayer.
Yes, you have been.
Praise Jesus, man. And to give myself supplications.
Yes, you have been.
Praise Jesus.
Now,
after you pray, you have to go into a deeper level of supplicating yourself. Say to leave aside all that you can stand. All unrighteousness. After you have fought God. Give their living sacrifice. Our ministry of wisdom. Totally leave all the initials. And we come to give ourselves unto the Lord. After that he says. That we follow it with fasting. After we shall give ourselves. We shall get our days of fasting. Don't think of them, it's not me telling them.
But steps you follow.
You see God direct you this.
Yes,
praise Jesus,
man.
We accepted to deal for time as pastors.
To
fulfill the call of God. That on the nation Uganda. On behalf of all nations. After we've given ourselves, and we show how broken, not in the form of cloth, fat cloth,
it's
not a pot of putting ash in ourselves, but we manifest the fear of God, and we totally hate evil, and we pass the gospel in the entire world,
to
help many come from sin. I request you stand on your feet. After seeking God, we enter prayer. After praying,
we
shall come to give ourselves as a living sacrifice unto God, the administration of wisdom. When you finish that,
shall
enter into fasting. When you finish that,
you
enter into grieving.
To
say we hate in evil.
And
help many in the world to get out of it.
So we
get to praying with prayer of repentance. As we is church of new generation. As the church in Uganda.
makanisa mu nsi yonna,
as the church in the entire world,
nga Uganda,
as Uganda,
nga ensi yonna,
as the entire world,
lwaki biri bwe bityo,
why they are like that,
okwenenyanga gwe,
repenting as you,
oyimiriddewo ku lw'abangi,
stood for the many,
era ayogera mba Filipo nga tolowooza ebyo wekka,
Philippians don't think of your own alone,
naye n'ebyabalala,
but even of the others,
kitegeeza otandikira ku gwe kennyini,
means you begin from you yourself,
n'okwata ekkanisa mu Uganda,
you get the church in Uganda,
ate n'okwata ekkanisa mu nsi yonna,
get the church in the entire world,
n'okwata eggwanga erya Uganda,
get the nation of Uganda,
n'okwata amawanga gonna eggwanga erya Uganda okukkirizibwa,
nations as the nation of Uganda for you acceptable,
okuyimirirawo ku lw'amawanga amalala,
stand for other nations,
okusooka okukkirizibwa okuyimirirawo ku lulwo,
first acceptable be standing for yourself,
ate n'okuyimirirawo ku lw'abalala,
and to stand for the others,
so ngaffe new generation,
we as new generation,
okukkirizibwa okuyimirirawo ku lw'ekkanisa mu Uganda,
stand for the church in Uganda,
ne ku lw'ekkanisa mu nsi yonna,
and the church in the entire world,
ate nga Uganda, and
as Uganda,
tukirizibwa okuyimirirawo ku lw'amawanga
amalala, except to stand for other nations,
yesu lwaki mukusaba kwogenda kulukuta bw'otyo,
so in your prayer you'll flow like that,
musala zonna okwenenya,
all prayer repentance
okuwebwa,
will be given,
awamu n'olutalo,
even the warfare,
oyimirirawo ku lulwo,
stand for yourself,
ng'ekkanisa new generation,
church of new generation,
oyimirirawo ku lw'ekkanisa mu Uganda,
stand for the church in Uganda,
ne ku lw'ekkanisa mu nsi yonna,
for the church in the entire world,
oyimirirawo ku lwa Uganda,
stand for Uganda,
ne ku lw'ensi zonna,
and for all the world,
so katuyingire mukusaba
okwo, let's enter that prayer,
kitaffe muyize ebintu byonna,
Father Almighty,
Kabaka,
King of Kings,
tujja mukubeerawo
okwo, we come in your presence,
bulijjo bwe tutambula,
as always we move,
naye nga twagala okusemberera
ddala, want to draw close
unamulondo
onto your throne,
Bible yetegeeza,
Bible proclaims,
Yobu esuli abiri mwesa,
in the Job 23,
tulisoka pakulu okutambula,
verses 1 to 5,
tinerera okwemulugunya
kwange, even today my grumbling,
rujemu,
is rebellion,
kubanga gye nkoma okwemulugunya,
for the more I remember,
okukubibwa kwange kweyongera,
my smoting happens more,
era n'okusinda ne kweyongera,
even the groaning is
increased, yetegeeza singa mbadde mmanyi,
and I thought I knew,
ekifo ky'otuula,
the place of your dwelling,
ekifo eky'entebe yo,
the place of your throne,
kandijjuzza ebigambo eby'ensonga,
I'll fill meaningful words,
n'embireeta gy'oli,
Ayi Mukama, and I bring them to you, O Lord,
era okulinda okulaba kiwandiizizzeemu,
and I wait to see what you'll answer me,
oluvannyuma lw'okunoonya, Ayi Mukama,
after seeking you, O Lord,
nga bwe tuwulidde mu Daniyeli essula ey'omwenda,
Daniel chapter 9,
n'osooka paka olw'okusatu,
and the verse 1 to 3,
ebitabo nga bitubikkulidde,
when was revealed us,
okubeerawo ku Ayi Mukama,
your presence, O Lord,
era nga bitubikkulidde,
and have revealed us,
okusobya kwaffe,
your transgressions,
era nga bitubikkulidde,
and reveal us,
okusobya kw'ekkanisa,
the transgression of church,
mu Uganda,
in Uganda,
ne mu nsi yonna,
in the entire world,
era nga bitubikkulidde,
and have revealed us,
okusobya kw'eggwanga lino erya Uganda,
the nation of Uganda,
bwayita ku lw'amawanga amalala,
call for other nations,
era nga bitubikkulidde,
and they have revealed us,
okusobya kw'ensi zonna,
the creation of all nations,
tweyongera okujja gy'oli, Ayi Mukama,
come to you, O Lord,
nga tusooka okweyanjula,
first introduce ourselves,
w'oluganda weyanjula eri Katonda,
introduce yourself to God,
kubanga kikugwanidde okutegeera,
require you to understand,
n'okumanya,
and to know,
Katonda gw'osinkanye essaalayo, era okutegeera ekifo kimwatuula, olina okutegeeza Katonda,
you must proclaim to God,
togenzeeyo kuwo wekka,
not gone for yourself,
naye kuba omwoyo wa Katonda,
but by the Spirit of God,
linnya erya Yesu,
and the name of Jesus,
erikkirizibwa,
which is acceptable, in the heaven and earth,
olyoke otuuka eri Kitaffe,
then you reach the Father,
Kitaffe omuyize ebintu
byonna, Father Almighty,
tusooka okujja nga toyanjula,
first come to this service,
Bible yetegeeza,
Bible proclaims,
Matayo sura y'omusanvu,
Matthew 7,
n'onyola omusanvu,
verse 7,
tumweyanjule,
that introduce,
mujja kuba mugolirwawo, musabe mujja kuba muweebwa, naye Mukama,
but Lord,
kati tunabagenda mukusaba,
before we go in prayer,
okwokwenenya,
of repentance,
tusooka okweyanjula,
first introduce
ourselves, era nga buli kinomu kuffe Mukama,
Ayi
musaddeboozi ye,
lift up your voice,
tolisoba Kabaka wa Kabaka, okuleeta okweyanjula,
bring it to death,
nga ye kinomu,
as in the beginning,
nga new generation,
as new generation,
obuweereza bwo,
the ministry,
era ekkanisa yo,
and your church,
Ayi Kabaka wa Kabaka,
oh King of Kings,
ng'ekkanisa mu Uganda,
as the church in Uganda,
ng'ekkanisa mu nsi
yonna, the church in the entire world,
nga Uganda,
as Uganda,
gye wayita ku lw'amawanga
gonna, you call for other nations,
era tuyimire ku lw'amawanga
abalala,
tweyanjula gy'oli Mukama,
we introduce to you, Lord,
tukimanyi bulungi,
we know of it well,
Bible yayogera,
Bible says,
Matayo sura y'omukaaga,
in Matthew chapter 6,
olw'omukaaga, n'olw'omusanvu,
and the 7,
n'olw'omunana, nti omanyi bye twetaaga,
bali
tunaba kubisaba, naye Mukama watukkiriza, ng'osinziira mu Filipo, esuula eyo ey'okuna, n'olw'omukaaga, otegeeza bye mwetaaga, okuyita mu kwebaza, okuyita mu kwenenya, okuyita mu kusaba, Ayi Kabaka wa Kabaka,
soma
Kitaffe omuyize ebintu byonna, tuyimusa amaloboozi gaffe,
nga
tweyongera Ayi Katonda waffe, okweyanjula gy'oli,
nga
tukwebaza, okutukkiriza, nate bulijjo,
n'onda
tugoba w'oli,
nga
bukyali kwa mu Zabbuli ya 5 mwemu, nti Mukama tongoba w'oli,
soka
nzijjako omwoyo omutukufu, naffe olwaleero Ayi Mukama, tukusaba otukkirize, nga tweyanjula ng'ezzadde lyo, newankubadde nga wabaddewo okusobya, naye wasuubiza, mu Malaki essuula ey'okusatu, olunnya olw'ekkumi n'omukaaga, paka olw'ekkumi n'omunaana, nti olitusonyiwa, nga kitaawe w'omwana, bw'asonyiwa omwana we, amuweereza,
so
naffe tweyanjula, nga tetulinayo Kitaffe mulala yenna ku nsi, wabula ggwe wekka ali mu ggulu, kubanga bwe twabuuza,
when you ask, but tell us that we asked you in
Uganda, okuyita mu ofiisi ey'omwoyo omutukuvu nzije mu kusaba kuno era nga nzikirizibwa mu linnya lya yesu omulungi saba kabaka ba kabaka n'olunaku olwaleero tukimanyi mu zakariya ya mukaaga sirwamaanyi sirwa buyinza naye lwa mwoyo wa katonda mukama tetusobola omwoyo owo atali tetuba tukusaba otukkirize nga tuyimusa amaloboozi gaffe buli kinoomu nga leero yimusa eddoboozi lyo eri mukama tolekayo okusaba bayibuli nga bwekuwadde obuyinza obwo okuyingira mu kusaba sikulwa weka neekuluwa bano oyingire mu kwenenya kubanga nkimanyi teri asobola kuwa mwoyo we omwoyo omutukuvu tasobola kuweebwa okugyeko nga weenenya bayibuli yegamba mu ngero essuula esooka olunya lwabiri mu esatu mukkirize okunenya kwange mbayiweko omwoyo wange abeeta otegera ebigambo byange mbayiweko omwoyo wange abeeta otegera ebigambo byange tuyayanira omwoyo omutukuvu kubanga tukimanyi bwe tunaasaba nga tetulina byawandikwa bitukuvu tetujja sobola kuwulirwa bayibuli kyeva etugeeza mu yokaana essuula eyo ey'ekumi n'etaano olunya lw'omusanvu bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange nga biri mu mmwe musabe kyonna kye mwetaaga kinaabaweebwa n'olwaleero omuyinza ebintu byonna tukimanyi bulungi omwoyo omutukuvu yekka yayinza okuwandiika ebyawandikwa mu ffe yayinza okubitujjukiza nga mu yokaana essuula ekumi n'ennya olunya lwa birimu omukaaga nti omwoyo bw'alijja alibajjukiza byonna era alibayigiriza byonna era alibawandiika mu byandikibwa bakolisa ekyokubiri essuula ekusatu nyisooka pakula omukaaga omwoyo w'amazima otanula okuva leero n'ennaku zonna okutujjukiza ebyawandikibwa byozi owandiika mu ffe tusobole okubisabiramu tumanye okukulemberwamuko bayibuli nga bwegamba mu yokaana essuula emukaaga nilwekaaga mu esatu ng'egamba nti ebigambo bye mbagamba bwe mwera bwe bulamu bona aba osobola okukwotinga ebyawandiikibwa mu kusaba kwo onaategeera bwe mwoyo omutukuvu ali wamu naawe era ng'akukulembeddemu era okuyingira mu kwenenya kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanidde naye bayibuli yegamba bikola by'abatume essuula ey'okubiri asatu munaana paka makumi ana nti mwenenye munaweebwa ekirabo ye mwoyo omutukuvu era bikwatume munaana agamba omwoyo omutukuvu bw'alijja alibawo amaanyi mukama n'olwalero nga tuyingira mu kwenenya buli kinoomu yeenenye yeenenye mu maaso ga katonda olw'okusobya okwedda olw'okusobya kw'obadde otambuliramu olw'okusobya kw'obadde ogenda okusoba mu maaso eyo osobole okuyimirira nga leero era weenenye wamu n'ekkanisa ey'e uganda n'ekkanisa mu nsi yonna mukama atusaasire olw'okusobya kiza mwoyo omutukuvu okutukulemberamu so nga bayibuli yatugamba tukabatuma esitula esooka olunya olw'omunaana okukeera nti tulindire omwoyo omutukuvu bwalijja atuwa amaanyi tulyoke tubeere abajulirwabe mu bikola by'abatume essuula ey'okubiri olunya olw'okusatu n'olw'okuna omwoyo omutukuvu n'akamunimi ez'omuliro n'akulemberamu abatume mu bujjuvu bwe jeremiya omusanvu na mu isaaya essuula ekumi n'emu olunya olw'okubiri omwoyo w'amagezi ow'okutegeera olw'okuteesa omwoyo ow'amaanyi omwoyo w'okumanya omwoyo okutya mukama omwoyo wa mukama ng'atukulembeddemu nga leero era nga twenenya mukama atusaasire atusonyiwe obutali butuukirivu obw'engeri zonna okusobyanga kinoomu okusobyanga kinoomu okusobyanga kinoomu okusobyanga ekkanisa eya new generation okusobyanga ekkanisa ey'omu uganda mukama tugwa ku mavivi gaffe ne mu kaseera kano atukusaba otusaasire atukusaba otusonyiwe twasobya gwe ayi mukama mu maaso go gye twayonoona atukusaba otusaasire bayibuli nga bwegamba mu zabbuli ya ttaano mu emu tongoba w'oli so tonzijako omwoyo omutukuvu mukama totugobanga ekkanisa new generation otugobanga ekkanisa mu uganda otugobanga ekkanisa mu nsi yona newankubadde ayi mukama omwize ebitu yona nga twasalawo mu biro biri okuva ku mwoyo omutukuvu okuva ku njiri ey'amazima n'okulekawo kristo omutuufu nawe ekyawandikibwa mu bakolisa ekyokubiri essuula ekumi n'emu olunyiyo olw'okutaano okusooka paka olw'okutaano mukama otusaasire otusonyiwe ne leero mu ofiisi y'omwoyo omutukuvu gye tuyise okusaba bino era mu linnya erya mukama waffe yesu lyeyatutegeezako mu yokaana essuula ey'ekumi n'ennya kungero ekumi n'ettaano paka olwa makumi abiri mu omukaaga nti buli kyemunaasaba mu linnya lyange kinaabakolerwa mukama tumanyi ssebo teri bulokozi mu linnya ddala engalikola tuma essuula ey'okubiri bwetugamba naye mu linnya erya yesu omunazaresi mwe muli obulokozi bwokka era muba firipo ne tutegeezebwa essuula ey'okubiri nti yaweebwa erinnya erisinga amanya gonna mu ggulu ne ku nsi nga twenenya nga tuyita mu ofiisi y'omwoyo omutukuvu era nga tuyita mu linnya lya mukama waffe yesu tusaba otusaasire tusaba otusonyiwe tuyimusa amadoboozi gaffe owooluganda yimusa eddoboozi lyo mu kwenenya kulwo ku lw'ekkanisa ya new generation ku lw'ekkanisa mu uganda ku lw'ekkanisa mu nsi yonna mukama atusaasire olw'okulekawo omwoyo omutukuvu olw'okulekawo kristo omutuufu olw'okulekawo enjiri ey'amazima olw'obutagulumisa kitaffe mukama atusonyiwe akkirize omwoyo we yeyongereyongere muffe akkirize omwoyo we asindikirize omwoyo omubi okubadde muffe asindikirize enjiri yefu ebadde muffe asindikirize bakwisa b'obulimba bave mu masekati gaffe mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu bayibuli yegamba mu balume 8:26 nti era omwoyo atubeera obunafu waffe n'atusabira weri katonda nabwayagala nate tukimanyi mbalumi 8 nti omwoyo omutukuvu nti mukama waffe yesu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe ng'atusabirawo kale kyetuva tuyise mu linnya lye okutuusa okusaba kwaffe eri kitaffe olwaleero mu bufunze ayi mukama natusaba otusaasire natusaba otusonyiwe natusaba otukkirize ayi kabakabakabaka era otusonyiwe obutali butuukirivu ng'ekkanisa ayi kabakabakabaka eya new generation ng'ekkanisa mu uganda otusaasire otusonyiwe obutali butuukirivu tukwegayiridde kitaffe tukwegayiridde kitaffe tukwegayiridde mukama lwatuula waggulu w'eggulu nabwe kyawandikibwa mu Yobu 3:28 olunyo lw'20 paka olw'28 nti osinzira waggulu w'eggulu n'olaba mu ggulu lyonna mukama mu Yobu 3:5 mukama nekigambibwa ti newankubadde oli mukulu naye tonyooma muntu yenna mukama tuzze mukubeerawo okwo tuzze mukubeerawo okwo n'okwenenya era nga tukulembera omwoyo
omutukuvu
nga tukulembeddwamu mukama soboka
erinnya
lya mukama waffe
yesu
mu ofiisi yamwe tuyisa byonna okutuukako mukama kubanga yatugamba mu yokaana 14 onyola omusampaka olw'ekkumi teri ayinza kujja eri gwe ayi mukama okugjako ng'ayita mu yesu kristo mwana
w'omulamu
n'olwaliro mukama mu linnya lya yesu tuleeta okwenenya kwaffe
tuyimusa
amaloboozi gaffe otusaasire buli kiri omu kuffe mukama byetwasubya edda mukama byetubadde tusubya kaakano ne byetubadde tugenda okusubya otukkirize ayi katonda ffe
omulungi
oleme okutugoba w'oli mukama
soba
kitaffe omuyinza ebintu era okkirize mukama ekkanisa ya new generation tusobole okuyimirira mu maanyi n'obuyinza obungi era nga tusaba sebo
kabakaekkanisa
mu uganda tusobole okudda mu kubeerawo kwa mukama newankubadde tubadde twetobeseemu omwoyo omubi bakulisa b'obulimba enjiri ey'obulimba mukama naye otusonyiwe otusaasire era otusonyiwe ng'ekkanisa mu nsi yonna mukama kubanga yeffe baana bo mukama otusaasire otusonyiwe abo watusoobeza sebo kitaffe mu malaka essula eri
ey'okusatu
onyola 13 paka olw'18 n'otugamba sebo kabakabakabaka nti weewaawo mukama nti oli tusonyiwa ng'omuzadde bwasonyiwe omwana wamuweereza tukkiriza okukuweereza ayi mukama ng'ekkanisa new generation tukkiriza okudda okukuweereza ng'ekkanisa mu uganda tukkiriza okudda okukuweereza ng'ekkanisa mu nsi yonna era nga tusinda kuba omwoyo omutukuvu nga tusaba otusaasire mukama tusaba otusaasire kabakabakaba tusaba otusonyiwe ayi omuyinza ebintu
byonna
kubanga newankubadde tetusaanira mukama ekiyinza otusaanyisa gwe musayi gw'omwana
wo
bayibuli egwogerako baliwekaana esooka n'essula yeesooka sebo kabakabakaba onyola 8 n'okukkirira ng'egamba nti bwemukkiriza nti muli boonoonyi nange ndimwetegefu okubasonyiwa era omusayi gw'omwana wange yesu gubatukuza mukama leka omusayi gwo nga buli kino omukufe ayi mukama ng'ekkanisa new generation ng'ekkanisa mu uganda mukama ng'ekkanisa mu nsi yonna tusinda nga tusaba omwoyo w'omutukuvu
sibo
atukulemberemu era ng'atukulemberamu n'okusinda
okutayogerekeka
okwogerako mu balume 14
balume
8 onyola 14 paka
n'amazzi agakuva mu
rubereegayitemu
kigambo kyo okukiwa amaanyi okutukuza abangi kubanga otukuza kanisa yo ng'otumasiraku
amazzi
okuyita mu kigambo weebale kitaffe weebale omwoyo omutukuvu mu linnya erya
Yesu
olw'okukkiriza okusaba kwaffe
okw'okwenenya You are worthy, good God.
You
know, Father, you accept us.
And
you accepted our repentance. Father Almighty, we pray you accept us.
We
ask you accept us this morning. Each one of us.
Stand
before the Lord accepts you. Accept us as church every generation. As he's put in the prophets. When he trusted the prophets. As he trusted the disciples. In their time.
Committed
them right of the Holy Spirit.
Gave
them the gospel of truth spread in the world.
Gave
them the Matthew 28. To downwards. Gave them a special commission.
Make
all nations disciples. We too as new generation. As church in Uganda. Accept us in this work. As Uganda. Accept us for all the world. As church in Uganda. Accept us for the church in the entire world. As Uganda.
To
accept us.
Half
of all nations in the world. Do not be worried.
You
give up your heart inside yourself.
And
you tell Lord, cast me not from your presence.
Take
not your Holy Spirit from us. Take not away your Holy Spirit. Cast me not from your presence. Accept me even though I'm not worthy to be accepted. Bible says,
it's
easy to be filled well. It is either to fill up well.
To die for the righteous or
it
for the good.
It is easy to die for the good person. But the evil, it is hard to die for them.
You
came to die for the evil sinners. We pray, accept us, Lord. We too decided to get perfected. We decide to live every righteousness.
nga tujja tukkiriza okuba abatukuvu
okyanga
tujja mu ne generation
buli
tubadde buli omu alina byeyesigaliza
obutali
butuukirivu obwengeri
ezenjawulo
era ng'okyatubuuza
ani
alikusaidira
mukama
ekibuuzo ekyatukuba wala
Beat us far. But today we are praying, accept us. In our repentance, Lord. All olden unrighteousness. Righteousness of now. Even that which was to come. Give us victory.
Save
us as Church of Uganda.
Since
we first committed.
Because
we committed now.
Because
we are to commit ahead.
Save
us as Church in the entire world. And forgive us.
Righteousness
we did all day.
Righteousness
we've been doing in the entire world.
In
the name of Jesus.
Mututambulira
we move by
otusonye obutali butukirwa bade bugenda okujja
right this is to where to come
otusonye wenga Uganda ero tukirize
as Uganda
ero tukirize mukama
they accept us Lord
kuruamanga gona mushya
of nations in the world
tusabukirize abantu bamushya mukama
accept your people in the world
obafura abana
make them children
muteka teka okutwala enjiri jebali
prepare take the gospel with them
we bade mukama
thank you Lord Thank you, God Almighty. Lord, because of time,
you
pray, accept us.
Bring
our prayer of asking to be given.
And
a prayer of warfare. Next Sunday. Lord, we pray, accept us like that. Call us, reason with you every day.
Isaiah
chapter 1:18.
N'otukkiriza mu Matayo essuula ekkumi n'omunaana mwenda
babiri
basatu
we are 2-3
oba nakkaanya ku nsonga ku nsi
agree on something on this world
ojja kuba ogikola
you will be doing it
era weewaawo
obuulizi
satu agamba
ekintu
kiriko ebirono
ebiseera
naye okkiriza okutuwa okweteekateeka
okusingawo
tukwebaza
we thank you
kubanga otukkiriza
bwotyo
mu linnya lya mukama waffe yesu
in the name of the Lord Jesus
mwana wa katonda omulamu
son of the living God
webale mukama
thank you Lord
ofuba okulaba nga sande ejjookera
try to see a sunday you come early
ate simulusi otwala esaala ziri ebbiri
at least we take on the other two prayers